Jeremiah 32 verse 1. Izwi lafika kuJeremiah livela kuJehova ngonyaka weshumi kaSedekiya inkosi yakwaJuda owawungunyaka weshumi neshagalombili kaNebukadinesari. Verse 2. Ngaleso sikhathi impi yenkosi yaseBhabheli yalivimbezela iJerusalema, uJeremiya umprofethi wayevalelwe egcekeni letilongo elalisendlini yenkosi yakwaJuda. Verse 3. Lapho uSedekiya inkosi yakwaJuda ebemvalele khona ngokuthi uprofethelani uthi, usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakunikela lo muzi esandleni senkosi yaseBhabheli iwuthathe. Verse 4. USedekiya inkosi yakwaJuda angaphunyuki esandleni samaKhaledi, kepha anikelwe nokunikelwa esandleni senkosi yaseBhabheli, akhulume nayo umlomo nomlomo, amehlo akhe awabona amehlo ayo. Verse 5. Yona imyise uSedekiya eBhabheli abe khona lapho ngize ngimhambele, usho Jehova, noma nilwa namaKhaledi aniyukuphumelela na. Verse 6. UJeremiya wathi, izwi likaJehova lafika kimi lathi. Verse 7. Bheka, uHanameli indodana kaShalumu uyihlokazi uyakufika kuwe athi, zithengele insimu yami ese-Anathothi ngokuba ilungelo okuyihlenga lingelakho kuba uyithenge. Verse 8. Wayesefika kimi uHanameli indodana kababekazi egcekeni lecilongo, njengezwi kaJehova wathi kimi, ake uyithenge insimu yami ese-Anathothi elisezweni lakwaBhenjamini ngokuba ilungelo lefa lingelakho nokuhlenga kungokwakho, zithengele lona. Ngase ngazi ukuthi lelizwi lavela kuJehova. Verse 9. Ngayithenga insimu ese-Anathothi kuHanameli indodana kababekazi, ngamlinganisela imali amashekeli ayishumi nesikhombisa esiliva. Verse 10. Ngaloba incwadi ngayinamathelisa, ngazifakazisela ngamlinganisela imali ngesilinganiso. Verse 11. Ngayithatha incwadi yokuthenga enamathelisiwe nemithetho neyimiso nevulekileyo. Verse 12. Nganikela incwadi yokuthenga kuBharuki indodana kaNeriya kaMahaseya ngaphambi kukaNahameli indodana kababekazi, naphambi kwawofakazi babelobe incwadi yokuthenga, naphambi kwabo bonke abaJuda ababehlala egcekeni lecilongo. Verse 13. Ngamyala uBharuki phambi kwabo ngathi. Verse 14. Usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, thatha lezi ncwadi, le ncwadi yokuthenga enamathelisiwe nale ncwadi evulekileyo, uzifake ezitsheni zebumba ukuba zihlale izinsuku eziningi. Verse 15. Ngokuba usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, kuyakubuye kuthengwe izindlu namasimu nezivini kulelizwe. Verse 16. Sengiyinike uBharuki indodana kaNeriya incwadi yokuthenga, ngakhuleka kuJehova ngathi. Verse 17. Nkosi Jehova, bheka wena wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu, nangengalo yakho eluliweyo akukho lutho olukwahlulayo. Verse 18. Wena owenza umusa kubo abayizinkulungwane, ophindisela ububi bawuyise esifubeni sabantwana babo emva kwabo, ogama lakho linguNkulunkulu omkhulu oyiqhawe uJehova Sebaothi. Verse 19. Omkhulu emaswini onamandla ezenzweni, omehlo akho avulekele zonke izindlela zabantu ukuba unike kube yilona lowo njengezindlela zakhe nanjengezithelo zemsebenzi yakhe. Verse 20. Owamisa izibonakaliso nezimangaliso ezweni laseGibhithe kuze kube namuhla nakwa-Israyeli naphakathi kwabanye abantu, wazenzela igama njenganamuhla. Verse 21. wabakhipha abantu bakho Israyeli ezweni laseGibhithe ngebonakaliso nangezimangaliso nangesandla esinamandla nangengalo eyeluliweyo nangengengebhe enkulu. Verse 22. Wabanika lelizwe njengalokho afunga koyise ukubanika lona, izwe elichichima ubisi nezinyosi. Verse 23. Bangena balidla kepha kabalalelanga izwi lakho, abahambanga emthethweni wakho, abenza ngalutho lwakho konke wabayala ngakho ukuba bakwenze, ngalokho ubehlisele konke lokhu okubi. Verse 24. Bheka amaduli asefike emzini ukuba umuzi uthathwe ngenxa yenkemba nendlala nesifo, umuzi unikelwe esandleni samakhaledi alwa nawo. Kwenzekile wakukhulumayo, bheka usuya kubona. Verse 25. Wena Nkosi Jehova, noma umuzi unikelwe esandleni samakhaledi, washo kimi wathi, zithengele insimu ngemali uzifakazisele. Verse 26. Lase lifika izwi kaJehova kuJeremiya lithi, Verse 27. Bengi nguJehova uNkulunkulu wenyama yonke, kukhona okungahlulayo na? Verse 28. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, bheka ngiyakunikela lo muzi esandleni samakhaledi nasesandleni sikaNebukhedinesari inkosi yaseBhabheli awuthathe. Verse 29. Amakhaledi alwa nalo muzi ayakufika awuthungele lo muzi ngomlilo, awushise kanye nalezo zindlu abashisele uBhali impepho phezu kwezimpahla zazo, bathululele abanye onkulunkulu iminikelo yokuphuzwa ukuba bangicunule. Verse 30. Ngokuba abantwana bakwa-Israyeli nabantwana bakwaJuda benzile okubi kuphela emehlweni ami kwasemntwaneni babo, ngokuba abantwana bakwa-Israyeli bangicunulile kuphela ngemisebenzi yezandla zabo, usho Jehova. Verse 31. Ngokuba lo muzi uvuse intukuthelo yami nokufutheka kwami kusukela osukwini abawakha ngalo kuze kube namuhla ukuba ngiwususe ebusweni bami. Verse 32. Ngenxa konke okubi kwabantwana baka-Israyeli nabantwana bakaJuda bakwenzileyo ukuba bangicunule, bona namakhosi abo nezikhulu zabo nabapristi babo nabaprofeti babo namadoda kwaJuda nabakhileyo eJerusalema. Verse 33. Bangifulathele abangibhekanga, noma ngabafundisa ngibaxwayisa njalo njalo, abalalelanga ukuba bamukele ukulaywa. Verse 34. Kepha bazibeka izinengiso zabo endlini ebizwa ngegama lami ukuba bayingcolise. Verse 35. Bazakha izindawo eziphakemeyo zikaBhali ezisesigodini sendodana kaHinomu ukuba badabulisa amadodana abo namadodakazi abo emlilweni kuMoloki engabayalanga ngakho nokungangenanga enhliziyweni ukuthi bakusenza lesi sinengiso ukuze bamonise uJuda. Verse 36. Ngalokho manje usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngalomuzi enithi ngawo, unikelwe esandleni senkosi yaseBhabheli ngenkemba nangendlala nangesifo, uthi, Verse 37. Bheka, ngiyakubabutha emazweni onke lapho ngibagxoshela khona ngentukuthelo yami nangokufutheka kwami nangolaka olukhulu, ngibabuyisele kule ndawo ngibenze ukuba bahlale belondekile. Verse 38. Babe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo. Verse 39. Ngibanike inhliziyo nye nendlelanye ukuba bangesabe zonke izinsuku, kube kuhle kubo nakubantwana babo emva kwabo. Verse 40. Ngiyakwenza nabo isivumelwano esiphakade ukuze ngingabuyi ekubalandeleni, ngibenzele okuhle, ngibeke ezinhlizweni zabo ukungesaba ukuze bangasuki kimi. Verse 41. Ngiyakuthokoza ngabo, ngibenzele okuhle, ngibatshale ngeqiniso kulelizwe ngayo yonke inhliziyo yami nangawo wonke umphefumulo wami. Verse 42. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, njengalokho ngehlisele phezu kwalaba bantu konke lokho kubi, kanjalo ngiyakubehlisela konke okuhle engikukhulumi kubo. Verse 43. Amasimu ayakuthengwa kulelizwe enisho ngalo ukuthi liyincithakalo lapho kungekho muntu nasilwane khona, nokuthi linikelwe esandleni samakhaledi. Verse 44. Amasimu ayakuthengwa ngemali, kulotshwe encwadini kunamatheliswe, kufakazwele ngofakazi ezweni lakwaBhenjamini, nasemaphethelweni aseJerusalema, nasemizini yakwaJuda, nasemizini yasezintabeni, nasemizini yasehlanzeni, nasemizini yaseningizimu, ngokuba ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabo, usho uJehova.